Malila ŋanaya ɲɔgɔndanw senatolanta kunda championnat national ko don min bɛ cɛ kɔrɔbalenw kofɔ a tile ŋɔni kɔnɔntɔna bɛ kun cɛ bi alamisa dɔ yi na juyekalo tile wɔɔrɔ san ba fila ni ŋɔni saba championnat tɔ tile kelen klɔbu tan ni wɔɔrɔ cɛma fila de bɛ ɲɛfɛ ŋanaya bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ AS RAL de Bamako ale ni Joliba Athletic Club min ye tile ŋɔni kɔnɔntɔna yi ye ɲɔgɔndan fila be yen minnu ma kɔrɔnen don kosɛbɛ kosɛbɛ senatolanta kanubaw ani senkɔrɔmadonnibaw fɛ ka da kan ni olu tanna a be sɔn ka dɔn dɔɔni AS RAL de Bamako ale ni Joliba Athletic Club la klɔbu jumɛn bena ŋanaya sɔrɔ ɲina sɛzɔn ba fɛ ŋɔni fila ba fɛ ŋɔni saba mana kuncɛ bi wulada yi na ni nɛgɛ tan ni wɔɔrɔ dana gosira AS RAL de Bamako ni Stade Malien de Bamako ka ɲɔgɔndan bɛ daminɛ Stade Mamadou Diarra Achille Kulukorokaw fɛ yen. O waati kelen na nɛgɛ tan ni wɔɔrɔ dana mana gosi Binda FC ni Joliba Athletic Club ka ɲɔgɔndan bɛ daminɛ ASB terrain na Bamako. Championnat ŋanaya ɲɛminɛnen bɛ tile mugan ni segin tɛmɛnen kɔ AS RAL de Bamako bolo kuru bi duru ni wɔɔrɔ. Joliba Athletic Club jɔyɔrɔ filanan b'ale bolo kuru bi duru ni saba. Klɔbu ninnu dɔ la kelen kɔni de bɛna kɛ ŋanaya ye ni sɛzɔn kuncɛra. Ka ŋanaya sɔrɔ nafaba de bɛ o la ka da kan n'i kɛra ŋana ye e de bɛ mali jɔyɔrɔ fa farafina gun senatolanta ɲɔgɔndanba dɔ kɛlɛ kan o ɲɔgɔndan tɔgɔ ligue africaine de club champion voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore ka laseli don